zamstreammusic.org.
Hutile, 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 hutile,
hutile, hutile, hutile, hutile, hutile, Kahale to feze manyando mwai, rusepile wena. Malu kahale to feze manyando mwai, rusepile wena.
Yobana, yobana,
yobana, yobana, yobana, yobana, rusepile wena. Malu kulu kahale to feze manyando mwai, rusepile wena.
Wewe, you candy.
Hanalukato, waziva manyando ya manyini manyi Upepezi mwalukuru, hape ukulezi mwalukuru Hakuna yato na kumupuma, waziva fasanila kulukisa Mezi ukatisa, ikolo lipatela ukaya Kwa mipo kwa kinamba wanu, sabuleri kusa kutambina mwe
Kaufela, kaufela ukatisa lumusundire
Obela, obela,
ninanaya,
ninanaya niye na yo Nina na ya niye na yo Nina na ya niye na kahale Nina na ya niye na yo Nina na ya niye na kainde Nina na ya niye na yo
Ukai chisha lukuna
Malo kuno nyao nyao